سرب اللابي This is when I work class With my beautiful queen
Ilanya
Mopa
Yamenishika mahaba Sijiwezi kumficha ndo na shindwaga Chizi kama zima Mpenzi we Uwe mfupa mjefisi Mpenzi usini saliti Na misio rahisi Kukusaliti And don't you know the baby I am drunk in love Hooked in love For ya
Baya, aki peke yangu siwezi Aki siwezi Na ulombo tofu Eti nishi bila wewe Nairobi peke yangu siwezi Aki siwezi Ya nini nikupe tabu Kwenye hesabu Na miendo lako jawabu